mabere konga bawanguze buli kyenfunye nga mbatwalira kuba tikyanga nsonga bonka nga bwe bajagaana anti azaala omwana okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga zindomedde kale okuboleka omukwano ogwa ddala ab'omukwano abannumirirwa nga basinzidde enzobo yemeeme ndowooza maamu kumala emyezi omwenda nga ndi muye engeri gye yanywa buli kafankunaayi ngaafiirira nze mbeera okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga okwagala jebali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde b'omukwano abasinga ensawo y'okuzaala kubeera kuva maama n'atantuulira n'aguma onookuyonseera n'ampanirira nakati wano wendi ampanirira muzeeyi taata neyeresa bulikaafunye nze mbeewo banjagala wadde nga ndi mwavu kale ne bw'oba mubbi bakuwakanira okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga abakungirirwa nga mpaawo kigendererwa ne bakungubira ne banganga buli ekikwamanga kakibe kitya sukulu fiizi tebatoola tebafa ku kwambala oba balidde ki buli geezi yakayenda weebaze mukama eyakusobozesa ku by'olina n'alongokaabengayo yabulaya omukeeza bukeeza ku nnyoni ne munyazi mungu yatukuutira tute abakadde tubaagala ennyo sente zikyagaanye naye ngalaavu gye nnyina gye bali kikumi ku kigana okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga okwagala okungi kwennina gye bali kwe kuntawanya okumanyisa ensi kyabazadde be b'omukwano abasinga www.mp3ugandanmusic.com